Alô, mama, alô, alô, mama Saminha. Alô, 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 mama, alô, alô, mama Saminha. Alô, 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 mama, alô, alô, Mitano Tena. Alô, 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 mama, alô, alô, Mitano Tena. Alô, 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 mama, alô, alô, mama Saminha. Alô, alô. Mama kapokea simu, mama kapokea. Mwe raisi wetu kasema, mama metuambia. Vijana, mama pongezi za tuwa mezipokea. Kasema tuja kosea kupa ugombea. Kidete atasimama nchi kuitetea. Na situfanye kazi bila kuzembea. Nikamwambia vijana tumekubali.
Tunampa Mitano tena.
Mama lishe tumekubaliana.
Tunampa Mitano tena.
Kulima tumekubali.
Tunampa Mitano tena.
Boda boda tumekubaliana.
Tunampa Mitano tena.
Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia.
Alo
alo, alo mama we, alo alo, mama Samia. Alo alo. Waje wa mwoni
Raisi mama Samia.
Kipenzi cha wanani
Raisi mama Samia.
Kiyo waje wa mwoni
Raisi mama Samia.
Kipenzi cha wanani
Raisi mama Samia.
Jana waje wa mwoni
Raisi mama Samia.
Mama mzazima
Raisi mama Samia.
Tana tunafanya je.
Tuna squat, tunaweka.
Tuna squat, tunaweka. Tuna squat, tunaweka.